vita mikasa, vilipozidi tukagombana. Kumbe siko benikasa, usidanganywe wanafanana. Mapenzi mazuri, unayempenda ajitoe. Asikufanye kivuli, kakutenda jiokoe. Iwe isa mawesi, sema wapi kufate tubonge. Taka ni kupeti peti, wenye rumba ya wanywe vidonge. Weni gari mindoje, ni kuinue hata kama kibonge. Kwa penzi lako ni tabeti, taiba pesa kwa baba ni kuonge. Ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we,
ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we.
Wajua mawivu kidonda,
wivu kidonda,
nimeshiriki na konda,
mwenzako na konda.
Kisa cha mapenzi baby ni wewe tu,
baby ni wewe tu.
Kanifanya ni weke wrong with you,
weke wrong with you.
Now what do I do?
What do I do?
To show you that I love you. Now what do I do?
What do I do? What do I do?
To show you that I love you.
To show you that I love you. Show you that I love you.
Iwe East ama West, sema wapi nikufuate tubonge. Nataka ni kupeti peti, when you run by I want your vidonge. When you got me do jeki, ni kuinue hata kama kibonge. Kama deki na kaseti, tuwe wote popote nipende.
Ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we,
ivi vita vya mapenzi utaniwa.
We dada we,
vile minavyo kupenda unajua.
We dada we,
kwenye biti la haba Rada man, wanalita mimyama Rada man. Reaching my voice.